AmaZambi.com Super Vibes.
Akili.
Your family.
Akili family.
Yeah.
Akili family.
Yeah.
Akili family.
Yeah.
Wanganga inenda kupeza ni kubwela kunganga inendili ndingani.
Ndakula ndilani kalani wa masuka inendi bambolo. Singanga wachuka dinendi senda wanda likango ndi mauka. Gia level 2 katundu yo amazuka.
Ikala wa masuka muka teta vudo langa kutindili dekanda kundiseka azizanga.
Jomwe mukufuna inu ndi kwacha.
Yeah.
Musipanga drama tele kukacha.
Yeah.
Jomwe mukufuna inu ndi makopal. Musipanga drama inu musa mango kala.
Yeah, jomwe ndi kufuna inendi kwacha. Nizipanga drama tele kukacha. Jomwe ndi kufuna inendi makopal. Nizipanga drama ini samango kala. Wanganga ni kufuna kulemera ndaenda mwambili koma ndi marepera.
Ndikutandizani nilindi kutekela nilindi achitaka ndiliso ndiwopera.
Wanganga ni kufuna kulemera ndaenda mwambili koma ndi marepera.
Ndikutandizani nilindi kutekela nilindi achitaka ndiliso ndiwopera.
Bola Musa kalenga ndi misala mengi singangota mango kala ndi madame.
Kati ukulese we usanduke nkukubwa. Usinte tupi we ukale duntubwa. Mimba yakoyo ikalenga tizungubwa. Kope ikule ikale yazifupubwa.
Mebani nganga izo ni mango jeza. Kani india ifupi wosa ikokomeza.
Jomwe mukufuna inu ndi kwacha.
Yeah.
Musipanga drama tele kukacha.
Yeah.
Jomwe mukufuna inu ndi makopal. Musipanga drama inu musa mango kala.
Yeah, jomwe ndi kufuna inu ndi kwacha. Nizipanga drama tele kukacha. Jomwe ndi kufuna ini ndi makopala. Nizipanga drama ini samango kala. Wanganga ndi kufuna kulemera ndaenda mwambili koma ndi malepera.
Ndikutandizani nilindi kutekela nilindi achitaka ndiliso ndiwopera.
Wanganga ndi kufuna kulemera ndaenda mwambili koma ndi malepera.
Ndikutandizani nilindi kutekela nilindi achitaka ndiliso ndiwopera.
Akili family.
www.amazambi.com.